السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. متين أمرون جرا مجهه الله تبارك وتعالى ثم سبع الله السيدين جرا نيم جهند مدف محمد صلى الله عليه وسلم بكى يتجران وبرنغم nga kye bayita eddiini kyekyo ekyaliko omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekitaali ddiini ngaomubaka waali tekyayinza kubeera ddiini kati. Falnattabicu wala nabtadicu, tugoberere naye tetutandikawo. Omubaka yatumalira byonna ebitegeeza obulungi fi dduniya wal akhira, omubaka yabitubuulira. Abalungi abakkiriza mbalaamira nga nange neeraamira kubeera nti tuyitiriza nnyo mu buwangaazi bwaffe oba mu mbeera zaffe okubeera nti twettanira nnyo aljuluusu fi majaalisi dhikiri, okutuula ennyo mu bifo ebijjukizibwamu eddiini. Allah tabaraka wa taala yatugamba nti wal asir innal insaana lafi khusir. Allah yalayira akaseera yagamba nti innal insaana lafi khusir, abantu bali mu kufiirwa, kaseera ka kuzikirira, ng'abantu bettanidde oba beeyunidde ebyo ebitabasembeza eri Allah tabaraka wa taala. Abantu bali mu kufiirwa nga bettanidde ebyo byonna ebibajja ku kujjukira Allah tabaraka wa taala bye bawadde obudde. Abaddu bagenda kudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala balabe omuliro gwa Allah bamugambe ti rabbi rji'uni, Allah wange nkusaba onzizeeyo. Rabbana abisarna wasami'na faruji'na ni'mal saalih. Allah tukusaba tuzzeeyo omuliro, Allah tugulabye tuulidde Allah bye baatugamba, bamugambe nti Allah faruji'na, Allah tukusaba tuzzeeyo tuweeyo ka chance, na'mal saaliha, tukole emirimu emituufu. Mu ayina alalaga nti bagendaga ghayra alladhi kunna na'mal, egitali gino gye twakola. Naye nga baali balina obudde mu nsi naye baadayaa, baayonoona ebiseera mu bintu ebitabagasa. Allah kye yatugamba mu ssuula eyo nti wal asir, Allah yalayira omulembe nga bwe bagamba abamu, Allah yalayira akaseera nga bwe bagamba abamu, Allah yalayira essaawa. Yagamba nti innal insaana lafi khusir, abantu bali mu kasaara. Bulaba abantu leero abatuulako mu duruusi n'omuwendo gw'abantu abaanukula ebivvulu, wallahi weewuunya. Abantu bayingira ebivvulu nga baatandise essaawa ssatu ez'okumakya ne zituuka ssaawa ssatu ez'olweggulo nga tebannaba kuggweramu, ne batuuka n'okuggala emiryango nti abali munda bano abaliyo bamala, abali munda bamala. Naye nga basibidde ebweru haafu ya bano abali munda, buli ayingirawo gumu kitundu ebiri etaano aziina mu ngalati. Abasolooza ne bagamba nti bannaayi tekikyasoboka, abataakedde bano abali munda bamala. Otulina abantu abatuulako mu darusu nga baakuwammaata naye nga wewali khayiri, wewali saada fi dduniya wal akhira, yamba omwoyo gwo otuuleko webasomeseza. Mpaka Allah tabaraka wa taala yatugamba nti ku anfusakum wa ahlikum nara, abange mutaase emyoyo gyammwe, wetandikireko, wetaase omwoyo gwo muliro gwa Allah. Thumma wa ahlikum, oluvannyuma n'abantu bammwe boyinako obusobozi, omukyala, abaana, sala amagezi butya abaana bwe bawonye omuliro omuzadde ali muno, abalala salaamagezi olabe bawonye omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. Aliyu radiallahu anhu
ku aye waliaji soma ku anfusakum wa ahlikum nara wayatuka kuwantu basse nagamat allimuhu mu'addibuhu abantu mbasomese dini mbasomese mpisa zobu silam allimuhum wa'addibuhum mbayigirize ne mpisa abanga bakiriza innal insana la fi khusr ne allah yagamat yabonye mukaseranga abantu bonna babbinkidde mukusamira abantu babbinkidde mubushiriku babbinkidde mukugattako allah tabaraka wa taala babbinkidde mukwakanya okubayo kwa allah bal abaddu balaba ku tiktok oko ku social media inaga nti enkomerero teriyo nga balanze enkomerero kubadda 12 nga balanga enkomerero teriyo abasanga abo yakfuruna bi biyawmil akhir nga rukun min arukanul iman mpaje mpaje zo bukirize bila go bukirize al iman bil yawm al akhir abafana na webatu allah ya gamat innal insana la fi khusr ni allah ya laga abantu abawunye abesimi abatasaliddwa mukaseera nga abantu bonna bali mulos yagant illa alladhina amanu abakirize allah tabaraka wa taala bamusiza wala yushrikuna bihi shay'a tebagatta kintu kyonna kukusinza allah Allah tebamugatta ko kintu kyonna mukumusinza banna tawhid bayawula Allah ne bamutukuza ne bamujjako bonna obumugattibwako fa subhanallah amma yushrikun Allah tagattwa akabakkiriza abalungi Allah yagamat illa alladhina amanu abawonye abali successful mu dunya alladhina amanu siba dhumali saba ina sente nyingi saba funye bitibwa PhD diploma doctorate la amma saada alhaqiqiyya fil iman obukirizo wanna maddala buli mu iman kukiriza allah okwesimo kwanna maddala kuli mbukiriza sahibul iman omutaino obukirizo wanna maddala agenda kuangala obulamu obulungi mu dunya thumma ba'da dhalika awangala obulamu obulungi mukabuli ngali mirembe kama jaa fil hadith ya bara ibn azib baka yatulaga nto muntu omulongo bwamuteka mukabuli malaika zijja nezimubuze ibuzo mukiriza naye nukula allahu rabbi dini ya islam aya nukula nti nabbi aya nukula nti di allah yamuleziwe kubanga abadde muna tawhid naye nukula nti dini ya islam ekyokusa ne bamuuza nti ate nabbi wo nagamba muhammad sallallahu alaihi wasallam كيف عرفت ذلك نقام قرأت كتاب الله بايت ابو زيري ومبكى تلقى محديثي نالا قانت الله لقنا ملايكا زيريتي بيالي لدو مبيالي لدو بيوم الجنة بيدنكس بيالي لدو بيوم الجنة ببالي لدو موتون بموالي لدو مجنة بس ملاكا وكاوا كارونج مبوابو مجنة محديثي طويل حديثي مفهم babusunya akawowa kalungi mwobwo mujjana emirimu gye mirungi gy'abadde akola abeera mukabuli bwatyo agenda okulaba alaba omusajja omulungi ekitonde ekirungi saga nti man hada man anta gwani emirimu gye mugamba nti ana amaluka salih nze emirimu gye mirungi obadde ku nsingo ina tawhid osaala otulako mu durus osoma adhikari osaala kekiro osiiba sittatu osiiba sunna ana amaluka salih nzemi ni mujye mirungi ngenda kube sabe sampaka yawm alqiyam amma alkafir aw mushrik atomu kafiri obona agatta ku allah tabaraka wa taala ombaka yaraga anti ateye kabuli yongere emunyiga ne munyiga koteke ibonerezo ibonerezo ebikambo ebisola ebikambo biri mu kabuli ebiwuka twala nebimuwonereza oluvannyuma allah naalagira bamusumuye olusoolubi okuva mu muliro nebbugumu abaali awo ali ku bunkenko obwena adaabu zivuga babuuza ebibuuzo tamanyi bwe bamubonereza ombaka yagaa nti omusajja ono abaali awo agenda okulaba ekintu ekirabika obubi ekitiisa ekiwunya n'abuuza nti abange man anta ate gwe gwani antiisa gwani gwazze gye ndi nebamwanukula nebamugamba nti ana amaluka sayi'a nze bwenzibwo nze mirimu gyembibi nze bushirikubwo abange abakkiriza al iman allah omuntu gwadde obukkiriza yesiime fi dduniya yesiime fi lqabr mukabuli yesimi atagena kufuna okwesima fawzun azim fawzun kabir yawm alqiyama nga Allah tayina cha mutekedde tekedde illa aljanna okujja kejjana nga Allah jagena muwa abange tunyezo bukiriza mu Allah tabaraka wa ta'ala bumsomo gwafeguno gotulimu kusoma mukitabo cha fechi no chebaita ashiriku wa anwa'uhu shiriki nemiteko ja shiriki ekyawandikibwa mukadde waffe Sheikh Abdul Rahman Ibrahim Mukisa hafidhahullah Allah mukume jarimulam era ina nebitabe bidala bingi byatuwandikidde ba byakyatuwandikira wakadhalika ne wama Sheikh Bafabalal batuwandikidde bitabo bingi kale olwala buluyinza okuba lukyali wala naawe ne batuwandikira ebyolulimi oluganda bawandiisa ebyoluswayiri bawandiisa ebyoluzungu bawandiisa okutusembereza eddiini eno tetukyalina kujja bajamaani tetukyalina kujja tetulina ensonga gye tugenda kuba mu maaso ga Allah abuuza yawma alqiyama alam yatikum nadhir musiraamu okaaya n'okwokya naye alam yatikum nadhir temwafuna babaka temwafuna babatiisa naye abantu ebitabo bino tebabigula bamugamba ekitabo kya nnusu 12, 13, 14 takigula naye omusanga agula bukedde omusanga agula magazini y'emmotoka magazini w'olwobutabo mulimu emmotoka mulimu pikipiki mulimu amayumba buli bwatula bwati mu ddiiro n'alaba amayumba ago n'alaba ng'eyiye wallahi nenfuna eno alaba oyina ekisenge nenfuna eno n'abeera mu ddiiro awo nga bw'alaba emmotoka bw'agivuga naye ng'agivugira mu kitabo ekyo ha eno dabagiya no atabuddukenye edda ku masannyalaze mirimu ebwotyo ne bwotula mu yasalu nabwotyo bw'obiraba bwotula mu Qur'ani bwotyo bw'olaba ensonga ezo abantu balina obutabo obwo musanga mu ddiiro lye kasitogenayo okukyala amusiraamu ogira otula waliwo n'obutabo ogira olabaalabamu ogira otunulatunulamukko agenda okulaga obutabo bwonna nga temulimu kaddiini mulimu obutabo bulimu engatto bulimu amasuuti bulimu amakooti ne t-shirt n'empale n'olabaalaba ku mpale ezo eno basitungira London eno matiriyo y'ettaki omuddu n'amala ebiseera mu ebyo nga talinayo yadde akataba akayigiriza esswala bawandiisa ebitabo ebiyigiriza esswala amakulu gaayo ebiyigiriza tahiyatu osomedde emyaka 10 nfu yasaruna mu nyumba y'omusiraamu teziri teriimu Qur'an erimu biru z'amasannyalaze wakati mweyatereka ID n'ebifaananyi by'embaga biri mu Qur'an mbu yeri safe mubitabulira tuni abaddu bwe tuwangala ku ddiini yaffe agafula ne Allah yagamba nti illa alladhina amanu abeesiimye alladhina amanu billah ne batakomawo waamilu ssaalihaati ne bakola emirimu emirungi watawasawu bilhaqi buli kaseera basinkagana batulako mu darusi ne balaamirigana amazima bannange tuti Allah tusinze Allah tetumugattako watawasawu bisaburu ate tugumiikirize tusinze Allah saburu mukusinza Allah tabaraka wa taala saburu mukujemera Allah tetumujemera Allah tabaraka wa taala afaanana bwe batyo nga bwe yagamba nti innama yuwaffa ssabiruuna ajrahum bighayri hisaab agenda bawa empeera yaabwe mwana wattu nga tabaliridde raayina twalaba mu darusi yaffe almaadi tuli ku peegi ya musanvu bwe kiri ya munaana ya musanvu tuli ku peegi ya musanvu omuwandiisi ono twalabye musomo gwa fogo twalabye aya Qur'an gye yatuwa wano nga Allah tabaraka wa taala atugamba nti wa'budullah wala tushiriku bihi shay'a sinza Allah tabaraka wa taala tumugattako ekintu kyonna mwebyo omuwandiisi byetulaga oba ebyokulabyeko byatulabirako nti tetugatta ku Allah tetusinza kitali Allah ne weebeera malayika tetugisinza min dunillah wakadhalika kaabeere nabbi nga mwagalwa mwagala wa Allah bitya tetumusinza min dunillahi tabaraka wa taala wantuli mukulaba shiriki abantu gwe bakola mu mbeere ya uluhiya amma tawhid al uluhiya ifradullah bi jami'i anwa'i al ibada Allah tabaraka wa taala yekago tukolere ebitegeezo okusinza byonna ebitegeezo okusinza tubikolera Allah tabaraka wa taala omuwandiisi agenda mu maaso rahimahullah n'agamba nti amakulu buli kyonna kyeyasalawo okusinzibwa nakyo buli kyonna kyeyasalawo okusinzibwa nakyo yalagira ebitonde okumwawula mukyo amakuru ntibuli Allah kiyasima nti wa ibada addua ibada okusaba Allah kola ki kusinza iyo ibada tetukkiriza kusaba byeyawulidde Allah nga tubisaba ataliani atali Allah matalan abasaba oluzaalo abasaba obugagga abasaba obulamu abasaba benshi abadde obukuumi obwenkomeredde bwa Allah tabaraka wa taala singa obukyusa obukuumi n'otabusaba Allah fakad ashrakta ma Allah abadde abagula bamotoka n'agisibamuyirizi n'agula emotoka n'asooka agiwangayo ewa lubaale lubaale agikuumi obushiriku obushiriku ayina obukuumi obwenkomeredde ku motoka yo Allah tulife n'abajamaani agaba oluzaalo obweyagala mwana mulenzi Allah Allah tabaraka wa taala idha arada shay'an baba yagadde ensonga yonna ayyaqula lahu kun fayakun ayogera bwogezi kibeere ne kiba ayina Allah batunyumiza abakyala mu Qur'an abaali baweddemu essuubiri okuzaala eri okufuna abaana nga mukyala wa nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam wakadhalika mukyala wa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Zakariya nada rabbahu wa huwa qa'imun yusalli fi al-mihrab yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala namusawi zadd ad-dongo Allah namuwa nira waisewba wakadhalika Ibrahim alayhi salatu wassalam kumchalo bait as-sara umchalo ni alwao ibaga dene ni Allah tunyumiza hal ataka hadith dhayf Ibrahim al-mukramin idakhalu alayhi faqalu salama atunyumiza chafa cha nabi Ibrahim malaika wazajja zimchalida yafuna abagenyi ne bagira mfana nchaba idakhalu alayhi faqalu salama bubayi ngira wali ne omtoli ya salam Ibrahim najiddam ne faraga ila ahlihi faja'a bihajlin samin Ibrahim abange no sunna nkola mu nkola omugenyi yenna bwajjange waka omumanyi tomumanyi soko mufuneyo ku kyokulyo bekyokunywa lwaki ekisooka nkola mu nkola z'aba anbiya alayhi salatu wassalam ekyokubiri omugenyi ono ayinza okubanga abaddayi n'obulabe bwazze nabwo naye olw'empisa eno ennungi z'osoose omuyisaamu nga yakayingira Allah asobola okukutaasa obubi bwe olw'ekyo ekikola ky'okoze eki musajja ono si muntu mubi nga yebadde bangambye okujja nzije mutte okategedde bulungi kati Ibrahim bano abagenyi bwe bajja waali tuyina kye tugenda tukako kyenjagala ekyokufuna mukyala w'okufuna omwana faraga ila ahlihi nadduka n'agenda mu bantu be n'aleeta ennyama yali njoke bulungi fakarabahu ilaihi kyava akwata ennyama eno n'agiwa abagenyi bakoleki balye Ibrahimu agenda obubatunuulira nga tebalya faaujasa fi nafsihi khifa Ibrahimu n'afunamu okutega abarabu kuba abarabu aslan baagala ennyama abarabu ekikolo kuba baagala ki basobola okukwata embuzi namba ne bagisindika mu tanduru ne bagyokya ne bagituulako awo basatu babiri baagala kye bayita ennyama baagala kye bayita ennyama kyokola omusajja oli omubi Allah amukolimire eyawa nabbi obutwa yayisiriza mu nnyama yabuteeka mu nnyama era abasahaba abaalya ku nnyama eyo baafa naye nabbi lwakuba ekifi kyayogera naye ng'amaze okukiteeka mu ki ekimugamba nti omubaka wa Allah ndimu obutwa naye obutone ennyo bwali bwamuyingira kyobulabira Allah kweyisiriza okufaako naye nga wayiseewo ebbanga sallallahu alaihi wasallam ate nabbi wa Allah katumuna yizuga ate nabbi wa Allah lwaki atuuka ku mbeera eyo Allah rusi abalekanga ne bakosebwa mu mbeera eyo atuyigirize kategerekese sigamba nti kyasukka ku Allah ne bakosebwa nga abaleka olusi ne bamukuba tumulabe yeeyisa atya nga akoseddwa yejjanjaba atya nga afunye embeera emukoleddwako ey'obushiriku eya seheru ey'eddogo Allah atuyigirize kakati kyenyagaddemu Ibrahimu abagenyi bano bwabawa agenda okulaba tebalya faaujasa fi nafsihi khifa naafunamu okutera sajja batalya kyova bamugamba nti totya wabula ffe tetuli bantu tuyitiddewa neno kuwa mawulire fabasharunahu biqulamin halim nebamuwa muligo omwana mulongo Allah gwe yamutekedde tekedde nga atamule tuyise wano naye wano tuyitiddewo tuyina akaalo ke tugenda okuzikiriza akaalo ka nabbi Lut kikolaga nti Lut ne Ibrahim baliwo mu kiseera ki naye nga bali mu bitundu bya njawulo Lut yali mu kitundu kirala tujja kulabayo inshaallah maase mu kasasul Qur'an naye bwebamugamba ne bamuwa muli agessanyu ne yeewuunya nga n'omukyala gwe bagamba okuzaala wallahi enutugaa nti luwedde ku mpagala nga mukyala mukadde omukyala ne yeewuunya ne bamugamba nti kadhalik qaala rabbuk bwatyo allahwo idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun allah waba yagadde ensonga ayogera bwogezi neeba mukyala ono fadahika naafuna embeera nadda mu mbeera ey'okubeera erage ekikyala mu sisitimu ye nti omukyala oyo asobola okufuna olubuto era yamala n'azaala saara kati era abantu bali mundagu banoonya baana naye allah yagaba abaana teriyo musomizanga babaana abanga abaami mudde omwogere n'abakyala abakyala bo basiba ku mativi naye kuliko obukazi obwo obusiriku obwo obukolimire obwambadde obukaaya bulina n'amannya bweteekako hajat kali okwo katabula ekyogero simanya amannya gali okwo asooka nakutoola salaamu n'asoma omukaddima n'owulyanga munnaimaani naye nga mushiriku mushirika wallah ekyogero ekyemikisa bubo baraka baawo mukunywereza mukomyawo baseeka abakubi b'ebitabo teri seeka agabaluzaalo taliyo taliyo era wotegeera seeka omushiriku kasaatandika okweranga nga agamba akola ebyo kati abanga ekyo kyeyawulidde allah adduaa okusaba tusaba allah tetusaba atali allah tabaraka wataala omubazisi atugamba nti buli kyonna kyeyasalawo okusinzibwa nakyo allah tabaraka wataala yalagira ebitonde okumwawula mukyo tetukikolera ataliye yalagira ebitonde okumwawula mukyo nga bikikolera ye yekka era yagaana okumugattako ekintu ekirala kyonna mwebyo byeyasalawo okusinzibwa nabyo allah tebamusharaka tebamugattako nakintu kyonna tunuli abashiriku au abakuraishi kulembegwa omubaka muhammad sallam walain saaltahum nga bababuuza ti man khalaqa assamawati wal ard abashiriku abomulembe guli kumulembe gwa nabbi abaali bakola obushiriku nga babukolera ku kaaba bakuba naabasamirire mu nsiko leero bano abantu bakola obushiriku leero nga bali mu nsiko beekwesa eyo amiri eyo munda eyo kawumpuli bali munda eyo gye bafuire emmindi diini misambwa bamunaani kabali eyo eyo munda eyo basamira beekwesa n'okwekweka bakimanyi banyoomuvu tebasaana kubeera mu bantu naye waliwo abashiriku ate bwe obushiriku baabukoleranga ku kaaba kwennyini okumanya okukulaga nti shiriki ettaka ettukuvu teritukuza alirimu olina kwefaako otukule ne tawhid bano baakola obushiriku nga babukolera ku kaaba kwennyini kwe batadde amasanamu naye ng'abasajja bano wallahi bwebabuuza nti man khalaqa assamawaati wal ard ani yatonda ensi n'eggulu nga bagamba allah laila ekigambo ekyo jajja jumba kyayogera agamba katonda taliiyo mpewo dungu walumbe kayiikuuzi kintu nambi yeddiini y'abasamize bo bagamba nti katonda taliiyo era bo basinza ggulu diini tonda tondism yeddiini y'abasamize yeddiini y'ebyobuwangwa n'ennono kusaddaaka baana n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye bali abashiriku ku mulembe gwa nnabbi ekikwewuunyisa nga bawoza allah ate baatuukanga okusala ebisolo kaana yadbahuuna ligairillah yadbahuuna lil asnaam bwe baatuukanga okusala ebisolo ate nga basalira masanamu ngira leero boolaba omusiraamu akugamba nti musiraamu neetalabusiku eri ku mutwe ate bw'afuna ebizibu obusanga asalira mayembe asalira majinni asalira lubaale olabye abantu basalira misingi gyanju basalira busolya nga bagenda kukomerera basalira mamotoka nebirale ifanana bwe bitu nenga ine talabu aina ne sigida muche abantu bayine ebyo obo nabu shiriku kwa Allah tabaraka wa taala omwali sagama singo sabe ebitonde singo sabe ebitonde chonna echo kisitali nako busobozi okujja ko Allah wanaine mera ja tulaga okubiranga nufarriq twaula wakati wo kusaba okweyawulidde Allah kwebye byeyawulidde Allah ngaikaya binako buki obusobozi oyabera shiriki amma waliwo okusaba omuntu ekintu ngekyo Allah yekenyi Allah yakimwako buki obusobozi mathalan ngokugende wahaji longa haji mpaka olukumi ekyo kiri mu mbeere ya bulijjo ebyo Allah yabawa ebintu babina abantu babinako buki osi shiriki amma singo gena n'omugamba nti mpaye oluzaalo mpa baraka okitegedde abagenda ku bawaliyu bebayita bawaliyu bawaliyu ba shaitaani si bawaliyu ba Allah bebayita bawaliyu oyo waliyu oyo waliyu oyo waliyu ngatayinza nakusaza swala ya magharibi nga ntuufu oyo waliyu oyo mukwano gwa Allah ngatamanyi nakuwaziina mbu waliyu era alaba ebimutalaba asobola okutuula watudde bwati nalaba ebiri e Makka naye ngaali mukasondako omuzikiti abantu babasaba mbu baliko baraka omusanga yefunyidde bwati mukasonda aina akaladi kanene kava wano mpaka eri ku dinisa ali mukusunati nasirikirira bunabali muziki nebasirika tebamukanga malaika wafuna obubaka katayina obubaka bwafunaawo bwamaliza bwati amajini bwe gamuta nayogera mbana abagoberezi be abalina tawhidi omufu nebamugamba nabaga nti o tusalidde madina naye o sheikh asome uzaifi asome Quran uliya inao kasoda weyali muzikiti guli yao guli saidize kansange yo mbagaga abaga nokusoma dini abamubo neba inao go baita wali atula bwati mukasonda naberawo bwati swala ya dhuhuri nga bwenyenya mpaka swala ya dhuhuri bwegwa nabato ya salamu nabaga nti abadde Makka abadde Makka dhuhuri ajisalidde Makka Sudaisi ya asaziza obana amenyewe ne linye dali au Sulaim Sulaim ya asaziza dhuhur Johani asome kulani badde nunji ate ku dhuhur kaine we unyo muyayo oyo ajulidde atya okumanya bayaye atuka nokwogera ebitasoboka wakuba nti banyumiza batamira obushiri kukuye nga tebakyafu binsa ku bigambo byakola ki basomedde Qur'ani ku dhuhur ebadde nkambwe la hawla wala quwwata illa billah katiseka tugama singo saba ekitonde kyonna ekyo kikitali nako busobozi okujjako Allah oba okoze shiriki ng'omuntu okulwala n'agende obusamiza amukoleki amuwonye nti obulwadde weetambulya obulwadde tebukyasoboka abantu basanga bali entunuka emulumi olugero lusonge mu toyi nga bwolamiriza toyi kati toyi n'entunuka bikwataganira kujja kemereza abashiri kuzikwewunza niwo malamu omuntu ensonyi n'amagezi mumbere efaanana bwetyo seka yagamba rahimahullah yagamba nti ng'okukisaba omukisa okusaba ekitonde omukisa awutulabyewo obugagga okukwata ekitonde n'okisaba obugagga teri yagaggawaza okujjako Allah okujjako Allah yagamba Allah tabaraka wa taala ku nsonga y'obugagga nti yabisitu rizqa liman yashaa wa yaqdir asumye ebyenfuna agaziiza ebyenfuna gwabeera yagadde n'akendeeza mu ayenda la Allah yagamba nti huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin rizqa Allah yajigaba obugagga mumanyage mulimu almughni alghaniyu almughni agaggawaza Allah ghaniyu alhamid gutala yagamba kumbaka musallama musulati dhuha alam yajidika yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada ووجدك عائلا فاغنى زين كغغوزا نكسانغا توينا تشوينا الله يا غغوزا تريو مسميزا غغوزا بيتاب بيتاب سيكا ناغامنت اوبكومي اوكسابي تشتوندي اوبكومي ديرا بانتو بالي مبساميزه بسابا بوكومي وسانغ نيوباي يونا يجوانغا يواروبالي yonna yasimba simba eddagala mubikomera wansi w'ebitaala wansi w'ebimuli wansi w'amadaala ng'oyingira obo nano nyabukumi e watali wa Allah oyo mushrik ne wasigalanga asara obuyambi al-aun obwenkomeredde nti toyina ayinza kuyamba ku nsonga eyo inna Allah ama waliwo okuyamba nti nyamba konsitulireko nyamba komperekeko nyamba waliwo okuyambibwa nga teri yayinza kujja mu mbeera eyo okujjako Allah tabaraka wataala masalan abantu abatambulira fi safina alfulk abatambulira ku maato wallahi oko tekuliko bukumi okujjako bwa Allah huwa alladhi sakhara lakum albahra وترى الفرك مواخر فيه ولتبتغوا من فضل الا كانت ولا ما تاغون غاسيه كمز جماني جماني وبطل نيانغا كلياتو كيوم ما يوم يا غابا اموتو ينه يغال اوكتغيرا التوحيد يغال اوكتغيرا الله فليرقب السفينه لنيا كلياتو لنيا كلياتو سيفا وانغوي تينو تالي كلياتو nasoma zikiri nezimugwa nako netulinda bulinzi kati Allah kikyaleta otuye mashariki ne magharibi nga toyina wewe kwata eriato nyinyi lewe kutteko lyagala kwebbika mubulinga abali mubbaf kumseyeyeza tebiriko kusiba city belt tebiriko bal abaganda batuka nokugera olugero lukakasa amanyi ga Allah nti kita kimanyidde enyanja etta mububi kubanga twalega nti ababa vubite bafa ngeri jababire nnyo kumazi bana bapya be bafa emutta ngenkambi yonna eyabavubi awo nnyini jibayite enkambi wewe bawangalira abavubi enkambi yonna nga yettafakati omusajja oyo abadde awuga naye wewe unya amazzi gaafiiriddemu yoyo Allah tabaraka wataala so omuntu ayagala obuyambi bwe yawulidde obuyambi obweyawulidde obuyambi obwenkomeredde bwayawulidde Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti okukuwonya obulwadde bwe yagala okukuwonya omuntu yenna omulwadde bannange teri yawonya obulwadde okujja kaani Allahu tabaraka wa ta'ala nga bwolaba hadithu maka yagamba nti ma anzala Allahu da illa nazala bihi dawa Allah taina obulwadde bwassa wasima kubeera nti agesa nabwo abantu okujjako nazala bihi addawa okujjako Allah sani eddagala eriwonya eriwonya obulwadde awonye Allah temujjukira nabbi wa Allah Ayub yari Ayub obulwadde gubaaluma n'agamba Allah nti rabbi inni massani yadurru Allah obulumi bumpitiriddeko naye wa anta arhama arrahimi obulumi Ayub yamanya nti awonya Allah Allah tabaraka wa ta'ala akimanyi bwe bubeera buyambi Allah ne Allah yamuwa eddagala lyali ttono yamuwa bubi mazzi namugamba nti amazzi ago goyina nywako weesiige nako bas Allah nagasamu baraka naawe weewunya era weyongera okukakasa nti Allah yawonya wallahi olaba obulwadde bwa covid abantu baafa covid abagagga nga bali mu intensive care yebaita ICU nga aliyeyo n'abamwatendingako ba specialist covid namutta nosanga abeeyoteza bikola bya fitness magundi ne bagirawo ekyogero nebikira mu blanketi afia nadde engulu osanga omuddu nga afudde mugagga ekimuse kifuba kifuba na mutwe nosanga ono muddu ono lemmaani ono wabulijjo ayenga ebbombo lyawo ate yeyiwa ne panado teri musawo amugamba nti miryako panado okugira bwoti ng'atemya mulamu yoyo Allah tabaraka wataala teriyo bulwadde bantu bwebawonye leero okugjako nga waliwo abafudde obulwadde obwo kabonero Allah katulaga nti bwekubeera kuwonya Allah yakola ki Allah tabaraka wataala yawonya yagamba nti okukutaasa okuzikirira singa ekidduka kyobaddemu kifuna akabenje omuntu oba oyagala okutaasibwa okuzikirira oli mu kidduka kifunye akabenje omutuufu w'okutaasa Allah abange temujjukira nabbi wa Allah yu ayyub yunus ibn matta bwe yali mu lyato ne lifuna obuzibu ne bakuba akalu ne bamusuula mazzi iso yonga batugimanyi naye we yasuulibwa mazzi teyanoonyayo mulala yenna waakumujja mu mbeera eyo yajjukira Allah tabaraka wa taala wanaada fi dhulumaat naakuwula nga ali mu kizikiza naagamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhaalimin la ilaha illa anta teri yasinze mbenyini waakusinziba illa anta okujjako gwe Allah subhanaka wayawukana Allah inni kuntu min adh-dhaalimin badde mbali yazaamaanya ni Allah yagamba ti laula annahu kaana min al-musabbihin lalabitha fi batanihi ila yawmi yub'athun Allah na mutasa kati wobeera n'ekidduka ebaleko kulali saidi za kukizinga ebakiyita namisoke akaato kaagala okwerinda eggula mazzi bwe twali ekidyeri mwalimu abashiriku ku lyato kwe twali nga tugenda ku island emu eyo naye akaato bwe keegiramu kuwe kati awo ha seeka bw'omusajja kyavaavamu ekigambo ekini nti abange abange buli omu asabe mu ddiini ye era ti abange buli omu asabe buli omu asabe ekyewunsa ekinene n'akoola Yesu la hawla wala quwwata illa billah Allah kye yagamba falamma najjaahum ila albarri idha hum yushrikuun abantu wabeera mu lyato ote okumenya abashiriku abaliwo leero babi nnyo okusinga abaasooka bali abaasooka balinanga ikhilaasi babeera mu kizibu ng'akoola Allah naye nga Allah bamujja mu kizibu ekyo nasiya ma kaana yadiru min qabl ate ng'amala omusajja abombye eryato omusajja avuga ayinegejakubyenkasibwa ati ategeera yingini obushiriku abukola atuuse eri ku lubalama naye leero abaliwo leero obushiriku abukola hatta ne mu lyato mu kuzikirira naye ng'akyali ku Yesu gw'ayita ekyanneewunisa kale aba Yesu nabawulira naye waliwo yaliko naalongo gwe twasooka okuguluba naye ku lyato eryo nga tugamba nti omulongo yabuuka tumugamba omulongo afa nga nti nze owange yabuuka teyafa ne tugamba nti buli ekibuuka kikka yabuuka dda weera aliwa ne tumuza naalongo waliyo entaana y'omulongo nti ejo eri kati yabuuka nga tuli mu lyato naye eryato bwe lyagiramu bwe riti yagamba oi mukama mukama yakoola mukama naye bwe yatuuka eri idha hum yushrikuun nga sunna yaabwe ogenda okulaba nga beerabidde Allah tabaraka wa taala nabwe kityo seeka atugamba kikakubeera nti ekidduka ky'olimu ofunye otidde okuzikirira mbeera yakuzikirira ofunye obuzibu ekidduka ky'olimu kifunye obuzibu oteekeddwa kukoola na kusaba Allahu tabaraka wa taala kifunye akabenje n'agamba nti nokkoola jajjaawo eyafa okutaasa oyo shiriki oba okukoola nabbi yenna abantu abamu beekanga naye buli weekanga taata omulabi oyo maama afunye obuzibu olabe gwakowodde okukoowoola okwo mu buzibu oyo shiriki tukategedde bulungi naga nti kabeere nabbi waliwo abantu abamu abalowooza nti imaani idha nazala alkaasu min yadihi bw'aba akutte bw'ate egiraasi n'egwa ya rasulallah si imaani si imaani eyo bwe yeekanga bw'ati emmotoka gyalimu ebadde ekonyi ya habiballah allahumma salli wasallim ala sayidina muhammad nabbi tataasa allah allah weteekeddwa okukoowoola mu kaseera k'ebizibu kati kaabe nabbi tetumukoowoola abalala okukozesa nabbi muhammadi oba nabbi isa omuwandiisi bw'atugamba abalayoyo yesu maliya enkoola eyo ekishiriku olabe gwakowodde omumutaasa obushiriku yagamba nti okusaasira n'emibembe bibire ku bombiri yagamba nti oba okoze shiriki omunene ajja omuntu mu busiraamu oyo shiriki omunene ajja omuntu mubuki mu busiraamu subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu